yote nimeweka old school meditating. Moshi kwenye hewa, of course, medicating. Kalamu juu ya paper, of course, educating. Bio kwenye street, of course, busy gating. Paper ndani ya bank, naweza dhani bill gating. Mafala wajatoka, of course, still hating. Nyuma wamebaki, of course, backdating. Baya kuongea, of course, backbiting. Bado wana wivu, of course, still waiting. Vile utaanguka wako busy delegating. Style wana bite, of course, emulating. Kile wanafanya, kila daily wanasanya. Kila daily nasakanya, of course, busy breaking. Daily niko racing, zangu style siko pressure. Ni wepesi kwenye case, of course, still snitching. Bado anaongea, of course, still bitch. Mike kwenye mkono, of course, still teaching.
Da-da-da-da-da. Talons on my head, zinaniumiza. Voices in my head, zitanimaliza. Zinaniuliza. Da-da-da-da-da. Voices in my head, zinaniuliza.
Hii poverty ya Kenya haini bambi saa. Kwa hii society jambazi haibangi saa. Na bado haja waste time, waste line. I'm a store my anger na my issues mingi yo mess fire. Haini bambi saya. Kuona mashuga daddy hawa wananyakuwa mamanzi wa sawa juu ya ganji saya. Dunia ni mengi na ya Mungu ni less. Ona venye wana reason hadi mwili na ina expire. Niite mnabii saya. Kwa hii society mnabii saya. Kasidi mheri basilika kuliko kurong. Ndiyo hii itali basilika ku ofa sivika ya mkale kusei badai sifa. Ati badai sifa. By the way nifa kufika penye pita kuwa na upendo daily kwa mtaa bila kuona jana. How my babies waki omba to ya basic kama vitu kati ye pass. Of course mangelima huwezi ona any, of course ufungwa retina.
Voices in my head zitani maliza. Zinani yuliza. Da 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 da. Voices in my head, zinani yuliza.
Akili zina wanda, of course, still slaving. Mwili mekonda, of course, still starving.
Wengine wana speak Schengen, wengine Schengen, wengine jembe, wengine waki rave London, of course.
Na kupata, mind over matter, kutoku mind ina matter. Wana dined ina bata, kudeny, si kupata, of course.
Still searching, murder was the case, thy soul's dispatching. Ukiwa kwenye race, of course, kismati. Smart kadi kuje gafla, ni kupe half-life, what za upendo, of course.
Iyo ni sawa, level is a power, bado neno ni kipawa. Wanapenda ni kikawa, wakipata wanabana, of course.
Mambo sawa.
Da 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 da. Talons on my head, zinaniumiza. Voices in my head, zitanimaliza. Zinaniumiza. Da 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 da. Voices in my head.